Ekitongole ekivunaanyizibwa ku butonde bw'ensi mu ggwanga lyatu Uganda kigenda mu maaso n'okujaguza emyaka 3 mu buweereza. Kino kirabudde nga bwe kigenda okuddamu okutuukiza obuteebikwekweto mwe kigenda okugobera abantu n'okumenya ebizimbe mu bifo ebyonooneddwa okusingira ddala entobazi okwetooloola eggwanga lyonna. Mu bubaka bwasaba Minisita Robin Nabbanja obusomeddwa Minisita Peter Ogwanga ku mukolo ekitongole kino okukijaguliza nga bwe giweza emyaka 3 okasookedde ekitongole kya NEBA kitandikibwawo. Saba minisita agambye nti entobazi zirina okukuumibwa n'okutaasibwa era alabudde nti gavumenti ewagidde ekitongole kya NEMA mu bujjuvu mu kaweefube w'okusengula abantu n'okuzzaawo obutonde bw'ensi mu bifo ebyo ebyayonoonebwa.
In the area of environmental and social impact assessment, NEMA ensures investment in infrastructure, energy, agriculture and industry are undertaken with due consideration of environmental sustainability on compliance, monitoring and inspection. NEMA, in collaboration with the lead agencies, watches over environment nationwide by surveillance and undertakes inspection. These efforts have improved adherence to environmental standards, with many industries adopting methods and waste management systems. Wetland conservation has always registered important gains. Uganda originally had an approximately 15% of its land area under wetlands, although this declined over time due to human activities.
Akulira ekitongole ekya NEMA Dr. Balirega akankwasa asinzidde ku mukolo guno n'ategeeza ng'enteekateeka z'okuzzaawo obutonde bw'ensi bwe zigenda okukolebwa mu bitundu ebisinze okwonoonebwa nga wadde ekyokulabirako mu bifo gye balimye mu bumenyi bw'amateeka, mu bifo ewazimbiddwa mu bumenyi bw'amateeka, era ono ategeeza nti eno yonna baakutuukayo.
We have worked with the Minister of Water and Environment to gazette all wetlands in the country. They are now gazetted and the liberation of these has started. The liberation struggle for all degraded sensitive ecosystems is on. Wetlands, forests, lake shore, river banks and also restoration of other sensitive ecosystems like bare hills and soil conservation as well.